easy. We not some of a country. We not about our kungu. These are pesa minzi. Ngatali patali, eh. Utenga umupeze, kongo kuhalale. Andivele kwa chisoni, ndikufuna someti. Ukampe.